Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Kanko Oumar Mari ko laamiɗo fedde ɗum nder sadi nde hollitamiɗo wattu jono sartoɓe andartama kase en leleydi ndi ɓe jottiki faalle nokku makko maggal paɗen jottiki toon wattu jono yiyaka caggal komo haali haalaji bonandaji gaɗɗi nokku noddirteɗo Moura. Ɓami faa hono ko nayiri banggal lewru korka ndu yetti leleydi meɗen ndi ko heewi cuuɗi jangguindirɗe gonɗelle nokku o fo wattu jono mbayilti no heƴo golleji muɗen gori e gardan faa ɗo tumbuɗo cuuɗi dogotoroje gonɗo toon ɗe wattu joni ɗe keewi peppe jamare ko ɓuuri heewde woɓɓe toon ɓe furduyo sukaɓe kañe e rewɓe ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo beytandi ɗi bisimilla moɗon e heɗade Oumar Waygalo jooɗiɗo microji ɗiɗo kanko noddirte Nuhum Djiro won to ɓoggui jamɗe to fedde nde noddir sadi nde kanko Oumar Mari ko laamiɗo nde ɗo fedde wiyama altinaire ƴaɓɓinon nde yimɓele maggal paɗen kañen jotti le nokku makko caggal komo halno haalaji hono bonandaji ɗi gaɗirle nokku noddirteɗo Moura ko wi civil e mbarama toon ko miccitiɗen wiidulle ko sari cuko ƴaɓɓino ko sariyana wonduno e jokkitademo hono ko nayiri banggal jennoje kañe ko nandi e muɗum fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Sekou.
Walli sadi woytike ko jon en kaɓorɗe naati keñeli galle horojo mabɓe docteur Oumar Mariko ka on wala non tun hankasen sariyana jukkitimo saabu e ley kawrital o hayfi larme wadde wara horoji dow civil en to Mouratoum tafon kay wala foof ko laamu o haali banggal muɗum docteur Mariko nangama noon e ley ko ƴaɓɓi saabu jennoje ɗe o waɗi fewde e premier sugal ko kala mayga ɗum waɗi jeegom décembre hitande 2021 omo e ley yuppitere gilla 9 janvier ƴaɓɓiɗo ndu fadde kiite makko waɗede yimɓele woɓɓe dun na udda gila lebbi kewɗi ana e mabɓe min sidi kiɗɗo kumaniɗo keɓe Boire Fili Sissoko gila lewru août hitande 2021 o udda hono Allah hinno yaafo Soumaïla Boubey Mayga madame Boire dun nangama saabi sodugol diwowo président e kañe kaaki kaɓorɗe haɓitiɓe dennoɓe hayfama wadde pineji namaraji e jiiɓu kewɗi banggal muɗum ceerno Oumar As Diallo dun na e juuɗe holtama wiide yo saabi jiiɓu jawɗi gaɗaɗi le keɓe e almusaɗɗaji ɓiliɗi e kabaru hijjore ana wodi dun docteur Chen Fakaba Sissoko dunke kabaru keɓe e lugotoɗo natuɗo juuɗe sariya saabi haalaji mbaɓulatari sababu helloji le kabaru dinaji e sinuji
kanko noddirte Amadou Thiewoule Diarawo holliti wiide neɗɗo ana wawi haalde ko yiiɗi ka tinno tawe ɗum wona jennoje na ɗum wona hono bonandaji fewde e neɗɗo goɗɗo kasen saabi de o wiso jomum sela wadde ɗum tan sariyedu ana wodi ko nangata ɗum keɗɗe makko mo sifi dow hen dow facce tan Ali Sissé.
Yoppicigol haala wawa yaade feewi caggal teddinde woɓɓe ɗum woni kaddi muɗum arande kaddi makko ɗiɗoɓal ɗum woni wajibi kina o tawe wi sariyaji godanɗi deƴere e ndenagu le leydi ni ɗum tawama caggal leydi na dow le leydi e hoore yimɓe ana wawi haltude ko yiɗi fuu nga haalaji mabɓe ɗiɓe kalta e radio na dow e télé hana latade haalaji bonnoji inde yimɓe na dow haalaji mbawɗi imminde bilisa na dow fitna le leydi yimɓe ana hani andude hono haldata
ɗiɗo kabaruji foɗo ma heɓodirde dow bema amen nde to dow page Facebook kaña compte Twitter studio tamani kamɓe ɗum woni hono golloɓe pompisi wonɓe le leydi meɗen ndi sottoɓe assence ji kañe gasol ngaji ko nandi e muɗum le station ngaji ɗiɓe puɗɗi murtere mabɓe balɗe tati o wattu joni o saabi deɓe kollitide kamɓe ɓeɓe gollanta ɓeɓe pamray ɗum golloɓe le nokku mabɓe nodder total kañe fa jottoɗa vivo énergie ola énergie orix e ko nandi e muɗum e puɗɗi golleji mabɓe ɗi wattu joni o ɗum ɓe mbiso yimmeji mabɓe ɗi kuncanaka hooreɓe puɗɗa murtere nde andaka fuɗɗo haadi keɗɗe mo kanko noddirte Soyon Keita kanko woni ko secrétaire général golloɓe le énergie total to komo sifido hen
keñe gouvernement leydi noddime min joddo min kalla yalla won kawral ngal min mbawi heɓude hakkunde amin nga jooɗa so haala amin o wala fuu ko laati minen komin tewtita tan woni entreprise ngaji golloɓe pétrol le leydi ni teddina sariya golle mbeɗen jiɗi ɗu ɓeydare ko fedde untm waɗana le murtereji muɗum le hitande 2014 2019 e 2020 min ɓeydene ɗum ɗum saabi le ɗiɗo entreprise ngaji fuu horeɓɓe heeɓi ɓeydare ndi toɓɓere ɗiɗoɓal ngal ɗum woni yimɓele golloɓe le ɗiɗo entreprise ngaji ɓame e golle saabi no ɗum wordi jonni ana yedda sariya article 313 code kuncono hoore yimɓele golloɓe minen miɗen mbawi gollande yimɓe duuɓi nogay tawi gollirɗi ɗimi gollantaɗi ɓamatama e golle murtere nde balɗe tati mawɗo jukkitere watta to caggal balɗe tati ɗi min keɓay komin tewtita ko ɗu min gara min gaɗa murtere nde kaddi wala e mum
be quality wi do ko yata yimbelen no milioji no kay jiddi kanyen heeder wonde nangudde le afrique le del kedu de hirnange den no fedde no dito oxfam de holi tri wi di cagal ko be koli tongan mabbe de le talatar jabbi non de ko le majjundu be bi ko warta ko ko yata yimbel milioji 10 go wobbe kasan bay be dad le hen won be do yimbel wonbe le leedi mali leedi burkina faso niger tchad kanye e leedi nigeria Oxfam holli TV de bamde 2015 yottade 2022 yimbel burbe hasindinde e balligu dum beediki ko wonno million jeddi dum yeyi fa millionji noga e jeddi le lewru juin dum be biiru wayaade fa million chapantati e jetti kanko lamido fedde Oxfam le leede Afrique kedude hirnaangi noddirter assalam dawlak sidi holli TV ko nayri bangal demal dum boytiki sane le lefol sa hengel ko lati sababu mudun yo yorko e kasaraaji ndiyam fa yotti o basiji kanye e joga e nyaw coronavirus kutteji ko wadde le nokkule de o wi dum lati ki sababu du so yimbele hewbe njoppi nokkule mudun en wattu jona lati yimbele nyungitibe Oxfam holli TV ko nayri bangal nyamduji duti dalaji mawdi gondi e matede dido kutteji na wonde yottar sukabe ilmu yahata dum beedo le lefol sa hengel wattu jona en kalano kabar o lewru ramadan dudun latik sababu so cuud ekol goddi kasen bayli to hono hejo golleji muden gorri be bi ko ni fana mu fab yoto yalla hono newrere hani wadirede kambe janginobe kanye jango wombe le nokkule de fa kebe famtar kedde mamadou samaseku ali sisse
sous l'école privée Mamadou Sissoko le commune Tatoba district Bamako Mengoni yamde sappo e tati jabbike ko serte nyalade ke didi talatande sukabe jango be kanel chuudi classe ngaji di faham be jipaaki midi hande be jokkitito hejoji mabbe di faaso midi jabbike tiagal mudum be puddi tan jande le nyalane jokkitito onde no holitiri wiide Mohamed Ba lamido sous l'école
de la première année à la 6e.
Ou de première année à la 6e année, il va tout 13h15, 7e année fa 9e année, 14h. Nous kubo wurini mbafe jangudi kikidi. Min jitraka fide ndedo dabare yalla sukabe am nambawa hindari jande jimabe. Bur fufudun wonande rewbe, kinatobe kabaru golle tatugul korka.
Les trucs de la rupture.
Wana chud l'école ngaydi fu woni gollirobe ni. Le sud l'école Alfred Garçon medna kurado, le commune dido ba district Bamako do. Heyoji di kano janginirte ni fe huna waytake mudum. Yusuf Touré woni sancer lycée on.
Nous avons des problèmes de
chadele classe ou djimin djogi soara dunno hejo golle koy weltaki jangino fofuna heddi e wattu jande mudu fa hunde weltaki dudi pete yade kikide pe djogitoto jangude fa wattu 18h
ils vont continuer jusqu'à 18h
waiti de wakati no golleji di watteni le lewro ramadan du wana chud le kol ngai tan wodani dun taykama le gollirdi furoba fa hewi
fedde hakne wattu jona be ngadi nelango fewde e fedde irtel de dum won fedde humnide kabaru radioji kanye televisioji le leedi meden di tinno kollita hejo golleji no lewro ramadan du worri di don kabaruji be dokki dun le yonter jabbinon de lambe be fedde irtel de kolliti yudun gonga non jati wattu jona yudun yaade e sergiaji du kedde mo kanko noddete banjo gudante kanko lami nde do fedde ko masifi do hen
pataki momi nelda mbido min kanna radio ngaji di min goli ditta di nelda heejoji mu en ana windi e sariya heejoji di radioji di han jukuri sabe faiso won heejoji di baytida le radio ma o wajibi kina fedde kumani ne haybude dum martine kumpa midmili le lewru ramadan du ko heewe radioji di fu wayti heejoji mu dum sabe korkaka lewru ndu walda e lebbi keddi de juure ame odo hakkile goto woni momi neltiri radioji di fu e be mbawi neldude heejoji ma di e adresse email urtel nadu e numero telephone whatsapp secrétaire fede urtel gondo de communiquer
en kalam fa hande on kabaru wularnde wori leleedi med indi dum latiki sababu du so yimbele hewbe leto tumbuto hulitaabe dan tampi wattu jono fu fota sukabe kanye yimbele nayebe wombe le nokko sawbe tension kanye yimbele be donka kanye ko nande mudu nangat leede do nokkule fa kebe famtare fa hande kedden ali sisse mamadou samaseku
ko buri degre ngaji tampade na itati ngoni le ngalure tumbutu nayebe e sukabe buru fuf yide tampere mudun odo wattu kubbu to l'hopital ton yimbe le hobbe ngadata yawara odo dowti do nyawdo goto memmi hala nyaw nedo mo dowti
nyaw bernde woni mako yimbe fa hefu walle so doctoror en hande ko hewe mabbe du fu atawa nyaw ngaji mu en anasirti min kamel e mel dun sabi wularnde doctoro en be wonko haltani ni e dudati ko mikani jukkude be bimi keddo cuuɗi fati min jalta e henndu fati min tawa e naange
gooto e kuteeji oɗo kuɓɓu o yo raffin jam literɗe sukaaɓe keɗana docteur Talfi Mayga o golloowo kumani ɗo ko wiyete pédiatrie to l'hôpital Tumbutu.
So o laatike suka na ɗum mawɗum, so omo heddi coro naange e ndeɗo wulaare a tawa o ɗonɗete san. Ɗum saabi so miɗe naarda yimɓe ɓe wattu wulaare yara ndiyan san, sabi kuɓɓu ko yaltata e yimɓe wattu wulaare yarde ndiyan tan waawi darade darde muɗum. So a yarta ndiyan ko heewi ana tiiɗi sanne, no ɓooyiroyi du fuu a tawan joomum hasindinta e yarde ndiyan. Ko yimɓe haani faamude tan woni kuɓɓu ko yaltata e yimɓe wattu wulaare ana heewi, yargol ndiyan tan waawi darade darde muɗum. Ɗum saabi so ndiyan nafaa muɗum ana mawni san.
Ɓeydade kuɓɓu o jamara nde sukla muɗum ndun yo tacugol courant hitaande fof so oɗo wattu yottike alhaali mawɗo laataade sababu yimɓele hofuɓe ɓeyda tampude sanne. Ɗon ko Mamina Mourou heɓani studio tamani gila Tombutu.
Wattu jooni en kalankawrtal ɗiɗo ɗo arande noon mbiyeten ɗum woni nokku noddirteɗo CICB ɗo Bamako ɗo kawrtal arande ndewal ngal ɓe noddire foire Ramadan iɗum wonde e jokkitelle oɗo nokku. Ferdinand ɓe noddirta agence influenceurle kañum wondi e wadde ɗiɗo immadaraji faa ɓe ƴewto yal hono ɓe kaani yafinirde kuɗɗe ɗe ley lewru Ramadan ndu le yimɓele gomɓe ɗo Bamako ɗo ɗo keɓa ɗeɗo kuɗɗe no yafiri ɓe kolliti wiide ɗiɗo golleji puɗɗi le goho lewru avril ndu ɗum timmayam fa le sappo ene lewru avril waroru ndu fa keɗon famtade fa nde keɗɗe Mamadou Sama Sew koye Ali Sisi.
Halale le arabure koro muɗum woni hakkika ɗum ko holti juɓɓino golleji foire o Cheikh Oumar Traoré fanda muɗum e wimmako yo wallude aslama en e ley golle mabɓe yo ɗum nokku jande e faamu e ley nduɗo lewru Ramadan.
Fana muɗum arande woni hawrintinde kulle fuu ko yimɓe wawi hasindinde e muɗum le lewru Ramadan ndu. Nokku goto ɗe cogguji jaafuɗi min keeɓi hen balligu, miɗen welti sanne, saabi joni woni kawrtal meɗen arande miɗen jogui nokku mawɗo goto ɗo ɗo yimɓe wawi hawrtude ɗo tacca korka muɗum. Ɗe ñalaɗe garoɗe miɗen landini bisiminde yimɓele ko yaata temedere na teme ɗiɗi euroji le entreprise ngaji garoɓe hawrtude ɗo fa tacca korka. Miɗen gaɗa jandeji ɗu ɗo wattugol hijab pilki ka e puddi.
Famɗi fof sifaji kewɗi danki capanɗe nayyi jiɓama e ley natirde CICB jeeyoɓe e coɗoɓe fof na heppani oɗo golle ka noon yila mabɓe yo hono ngalɗo kawrtal duumo.
Miɗen jeeya fuu ɗo cofe ana ɗo pooli maaro salati kan ko nandi e muɗum. Luumo ngo ka ana santi, so yimɓeɓe hannama haala foire ɓe kulan warde ɗo, saabi ko heewi maɓɓe fuu milan ko sottite ɗo ko ana tiiɗi. Joni woni kawrtal meɗen arande ɗum saabi so yimɓeɓe koyɗe muɗum heewa sanne le luumo ngo, ngam miɗe milli ñalaɗe garoɗe ɗe yimɓe faami huɗo woni foire o ɓe garan fa
hiwi. Yimɓele heɓe gonnoɓe ten hulti kuyam mabɓe banggal ngo luumo kamba ɗum jaati yoga e mabɓe hulti mimsafe ko darnoy ton koyɗe ko
Sidio Tamani de Faba Mouya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sikiraɓe jeƴelo ɗum e ley réseau ngaji ɗen puɗɗiran nokku noddirteɗo baña garaɓe kolliji ɗatol goɗɗo noddirta toon RN15 wattu joni o golleji hono yaago wara golle gonɗo ɗatol ɗon darnama toon ila ley jeɗɗi lewru avril ndu. Wattu joni mobilaji ministre kañum e mobilaji famaɗi kañum en tan jahata ley gonɗo ɗatol ɓe mbi gouverneur région baña gara o kañum ɓami ɗiɗo anniyaji caggal ko bonada ɗi gondi e mate toon ko ɓe mbi liye ko ƴaɓɓino ko ko yaata yimɓele jetto kañum e mbara ley gonɗo ɗatol. Yuruɗen gardan fa ɗo sanɗo wattu joni e Imma Daraja ne gondi e waɗede ton faaɓe ƴellano ɓe kaani faabirata sukaɓe kañum e rewɓe wonɓe ley laamu san o. Oɗo Faba Mouye nayirto banggal jaam e deƴere ley laamu Tominia Bla kañum e ley laamu san koni fana muɗum faaɓe ƴewto yellano sukaɓe kañum e rewɓe kaani wattirde koyɗe muɗum en no jaam e deƴere hani hewtirede ley oɗo nokku. Ferdine ɓe noddirta Helvetes service nde kañum wondi e waɗɗi ɗo Imma Daraji projet on hani wadde to ɗe lebbi sappo e jetti. Sikiraɓe ɗo katten beete hannde dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heƴƴuji amen ka fande fat jeeya e fewi nokku on nandirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi ɗiɗo kabaruji fof ɗo mbawi heɓdirde dow beeme amen hannde ɗe. On gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere org no noddi numéro mo annduɗo o 37321. yewtere meɗen beete hannde nde waran yowade dow ñaw cofe ko wondi e matede wattu joni ley ɓadale nokku noddirteɗo kati ɓe kollitide ko yaata 300 cofal ko ɓuri ɗum jaati ɓe mbi oɗo ñaw mata e muɗum du ɗeɗo cofe tawaɗe toon ɗe fuu ɗe kuɓɓama wattu joni noon ɓe kollitiri wiide suudu wutornere wondu tokkati to kañum hokki ɗiɗo kabaruji ɓe mbi ñaw o matama le nokku noddirteɗe jaago kañe ceddugu fa jettoyoɗa torodo kañe e nokku noddirteɗe fanacce koro fa keɓe famtare keɗɗe mo kanko noddirteɗe Boubacar Kanou Théo yo goto e andanɗo kabaru wutornere yaako o gollowo du ley oɗo nokku komo sifido hen do faccitago Mamadou Sama Sékou
bangal oɗo kabaru tiɗalla cellal ley nokku kati sabindo mayde cofe kewɗe jottini kabaru muɗum gollirde région Kulikoro humaninde wutornere en minen e kamɓe ɓe kati ɓe en denti darnude koɗe amen nokkuji ɗi kamin kuncani hoore dabareji yogaji hono duppude kala cofe gonɗe toon ɗe ñaw o wawi nangude dabare wonde momi ɓammi yo ɓati fay hunde naata ma yalta ley ɗiɗo nokkuji ɗi fa caggal lebbi ɗiɗi dabaji ɓiɗo arama foof no gondi e farati banggal raɓodiral ngal dabaji ɗi kay mayde mabɓe yo hakkude 99 ley temedere yettade 99 ley temedere ñaw o no wawi du laatade sababu mayde ɓiɓe adama kambara ɗum mi kolliti jamara nde pati fo juuɗe mabɓe yetto cofe e pooli mayɗi ɓuuri foof sababu mayde mabɓe andaka wona haala ñamude ɗi kay ndenno pati fo goto horno jaati ñamude ɗeɗo cofe ɗe kala wattu ɗum soɓe mati maya maya cofe ɓe machina kumpa dogotora en andon hon ɗiɗo golleji ɗi ne mbowi ɗi saabi rawanen oɗo wattu o min kiniki hon ɗiɗo telaji ñaw cofe nanno e wattu muɗum min keeɓi hadde farati raɓodiral oɗo ñaw o so wona noon ɗiɗo dabareji ɗi min piiɗi maroɓe cofe kewɗe mata noon sanne bonandaji ɗi jamara nde ɗum noona ka noon ndenno ɗo gonɗe ɗo hannde ene kulita jamara nde wiide ɓe joƴina hakkillaji mabɓe kabaru o yewta feewi jogola meɗen ka ima daraji ɗi na jokkiti leydi nokkuji ɗi ñaw o yiita yalla ɓeydorade faamu kabaru muɗum on dulla wiide margol cofe na yewi sanne kala joguiɓe kalisi kinoto kabaru muɗum kako ɓuuri hewde ɓe gaɗan tawe ɓe mattana kumpa feewi wutenere en ɗo ti allah ka woni ndenno minen dardaɓe kala wattu soɓe jiiɗi hinnade ɗiɗo golleji ɗi ɓe tinno wattade andanɓe kabaru muɗum yalla o hanni huncanede hoore heeɓa lawol fa hande jamare nde mine dardaɓe joƴina hakkillaji mabɓe ɓe anda ɗum fay hunde wala e cofe jeeyeteɗe lumoji ɗi.